Who's that calling? They've been calling all day.
Oh yes.
Radio interview.
Ulitangazishe jina lako uwaoneshe, uvifunge vinywa vyote uwanyamazishe. Tambulishe zinyamaze kelele zote, waitane wajinga wote wajidhalilishe. My daddy, uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Wakiumia siusiki, mana waliniombea mabaya. Uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Kikombe kifurike, jue nilipakwa mafuta. Waoneshe, waoneshe unavyonipenda. Waoneshe, waoneshe unavyonipenda. Kwamba chuki zao azizuii mibaraka. Unaitaka umemtaka, unaipenda umempenda. Maneno yao hayabadilishi mipango, uliopanga umepanga tangu zamani wanipenda.
Si nipe Lates Mercedes zaidi ya David, liye mbariki na wingi wa farasi. Nipe na hekima kama Solomoni, wachawi wa Twitter wajifiche shimoni.
Nimejua nothing you cannot do. I love you more, I love you more, eh, I love you more. Ukifanya, there is no one to press and do. There is no one to press and do. You're the king Adonai Elohim watako. My daddy, uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Wakiumia siusiki, mana wali nyombe mabaya.
Waoneshe,
Warumi 9:15.
Whether you like it or you don't like it,
uipende ama usipende.
For he says,
maana anasema,
I will have mercy on whom I will have mercy.
Nitamrehemu yeye ni mrehemu.
And I will have compassion on whom I will have compassion.
Nitamhurumia yeye ni mhurumiaye.
You cannot change that.
Uwezi kubadilisha.
You cannot change that.
Hauwezi kubadilisha.
You cannot change that.
Hauwezi kubadilisha.